kun radio sagale americati radion sagale america sambata abdil bata galgala sala ma walakka jelka baga sa saditi saganta afan romo satellite nail satin tamsasu amma jelka ba agge foto takenya jalla tamo akamoltan saganta kenya tumura torbani kana rake satti akuma baratame tamsasa wankenya torban dabre kana kesa kannen arraf jenne filanne qabaddedi addenjira aga tumura saganta kenya takkan wolin turtanin sidafera
sambata wata bajidi damija barakuma lama fuda sagal kesu mesan kesan rani na mudanditi gara qopile kenya tisen addibli summa oromo ibsa torbanda bre basen geggetitoni misensonni kenyo umnota tikamotummatin hidamajiru jechuudan dubate jira raayya tisabiya komishini polisi federal af kafinfinera qulqulle fachu viyalin gone turimilkovne na kormal katu witatadabre kana gabase
misensa shani gumi abao kentan obo mikael boren enyu fa kai daman gafanne jira mali fa kai daman ille ibsani jiru
kamarun sare daga dagal jere sta zabita misensa shani gumi shi ga fatama dame ziya patu isa wajin misensa ta garana maja tan tin kabame umlot matika motuma to patu kabe angaw de sanno kanno kuma to ko amban ne sanin kabane wajira ma ken wajira gutta kan gullalle to jira olani ciro bani kadaman bitu dagenni ya kamisa kolonel gamachu jiriyan sa to ka takada jadamu nanno mexico to ka kadani dagenni ra misen sa tab digir to tadabul sunna urumu gutu urmiya ke sitti qaba jiru garanu ta tibun ga jiru banlesa anwalikini ka tu shidan miro amma motu man to ka gege sa jiru ibadu ma siyasa mo timan to ta de misbar mo rutti ko ajiri bani dan ne sa jo wani tira su fakka
wai damu na mota kanneni aka jar sa motun ma gafatan ille ibsani jiru obo mikael gutoro miatis misen so taf de gestos ne awu hidama jiraachu radio sagale america timani jiru wai hidamu na mota jadamani la se gamu motun ma tin kulkulle fachu yalingon emilkofne odudu ma walfakkatun itigafataman indoctrination fi sankunnamti command post ina no lita kononel gate na sada naw politi wins of jekum salitoromiya tumame walqabate namo tashakkamantochu itifufne jirrajadan command postin ifsatoro bandar bibasin namo ta hidatani akkasuma sosoni datin sochon ibasadeti sodomishan toataman male kanin bros toatamajirachu lakanisan dubatan gabasni isa qoppawan jiruf ibana ifatas jirani jiru waye namo ta tonno jala olani dalse ifsa ityanus nufkenani jiru
wanni goda majiru ebeluda kajiru no tontane eru matarra dufun katawda wanni sanga fachisu wanjiruf gafi matarra dufurra kankaida
shakkamtosni godnale litoromiya fi benshangul gumuzitti argaman shan jechonis wollegaba aflita qellem wollegga benshangul gumuz kesammo tamashif metekelitti tasgabina kenjirani godaniru jedamani kanidaman yemutaw ademse qabu kesetti kan ofuman harka kinnatan yokan kamidaman yojirati jenne kanga fannef akas jirani jiro
marata ande tawagam atlan dagalman katamalakata kamangi atakalle
kannen bojeman nijiru kannen qabamanis nijiru wal magalet kan lalchisun immo motum marra ibsasa torbani ke satti katuqameda amma kanatu bojeme amma kanatu akkanatay kajedamu deemsa qulqulle fachutim boda kan ibsamuta enyu kan kana goda jiru kajirus qoranna teknikatin egal alame boda shakkamton qamad imisalallatun ega qoratamani bod ibsama jenne egna
shakkamtootni iddoowwan turtii yeroo naannolee oromiyaaf binishaangul gumuzitti akka argaman ibsanii inni isaanii erga qoratame booda kan bilisa ba'an ni gadhiifamu kan yakka raawwatan ammoo seeraan gaafatamu jedhanii jiru. Shakkamtootni erga komaand poostiin to'ataman booda godinaalee shanan ibsamanitti akka tasgabbiin deebi'aa jiruu fi tajaajilootni addaan citanii turanis eega lama akka jiran koloneel Geetannat Adaanow ibsanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa naqamteerra.
Agaajirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti qophiittaa nutti ceena. tokkummaa abboota gadaa Oromoo Maree Araaraa kibxa Sadabree Amajjii 22 bara 2016 adda bilisummaa Oromoo Paartii Dimokiraatawaa Oromoo gidduutti magaalaa Finfinneetti geggeesse milkaa'inaan xumurate. Marii kanarratti dhaabonni lamaan wal loluu dhaabanii akka waliigaltee isaanii duraatti nagaa buusuuf waliigalanii jiru. Achumatti koreen teeknikaa abboota gadaa haadhota siiqqee hayyootaaf bakka bu'oota dhaabota lameenirraa walumaa galatti miseensota 71 keessatti qabate hundeessamee ture. Gabaasaan Tsaayee Daamxoo achirra argitee turte kunooti.
Gumiin tokkummaa abbootii gadaa Oromoo hooggantoota ABO fi ODP waliin har'a Finfinnee giddugala aadaa Oromootti mari'atee jira. Walitti qabaan gumii tokkummaa abbootii gadaa Oromoo obbo Bayyanaa Sanbatoo dhaabbilee lama nagaa akka buusaniif gaafatan. Abbaan Caffee gumii tokkummaa abbootii gadaa Oromoo obbo Caalaa Soorii dhaabbilee lama wal waraanuu isaanii akka dhaabanii fi hooggantoonni dhaabbilee lamaan kanaa alangaa abbaa gadaa fi siiqqee haadholii fuulduratti waadaa akka seenanis gaafatanii jiru. Hooggantoonni paartilee lamaanii fi qaamoleen hirmaattota waltajjichaa turanis gaaffii abbootii gadaa fi haadholii siiqqee kan gammachuudhaan simatan. Paartileen maqaa Oromootiin qabsa'anii biyya keessa erga galanii booda nagaan qabsa'aa jiru jedhan itti gaafatama waajjira giddu galeessaa ODP Dr. Alamuu Simee. Gama biraatiin gareen maqaa ABO obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu hidhatee karaa lixaa fi kibbaatiin gara biyyaa seenuu fi rakkoo nageenyaa akka uume himan. Kanaafis mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuuf dirqameera jedhan Dr. Alamuu Simee itti gaafatamaan waajjira giddu galeessaa Paartii Dimokiraatawaa Oromoo.
Olaantummaa seeroo kabachiisutti gale mootummaan hojjaa isaatti itti gale jechuun hojjaa isaa irraa eegamu malee waraana labsine mootummaan ammallee seera eegsise baankii saamamuu amma torban darbeetti baankii saamamaa ture. Kan qotee bulaan Oromoo ijaara. Kanaaf ijibbaanni baay'een daamee akkuma si yaadattan abbootiin gadaa miilaan jaarsi dubartiin odoonafiin amma gidaamee deemanii hoogganaa waraanaas dubbisanii garuma bu'aan dhufu hin jiru. Korees ijaarree marii amma isin mari'adhaa jirtan kana.
Dr. Alamuun hoggansa ABO Finfinnee jiru osoo hin taane qaama hidhatee godinaalee irra jiru mariisuu keenyatu bu'aa argamsiisaa jira jechuunis marii abbootii gadaa godina Gujiitti hoggantoota waraanaa ABO waliin taasisame eeraniiru. Hayyadureen ABO obbo Daawud Ibsaa gama isaaniitiin waliigaltee isaanii bakka qaamni sadaffaan argamutti akka adeemsamuuf gaafachuu isaanii gumii tokkummaa abbootii gadaas qaama sadaffaa ta'uuf xalayaadhaan gaafatanii turan. Guyyaa marii garuu hoggansi ODP qofti gara Eertiraa akka imalan himan. Waraanni duraan nurratti labsame nurraa haa dhaabbatu jennees gaafannee turre jedhan obbo Daawud. Inni kan biraan caasaaleen nageenyaa kan akka raayyaa ittisa biyyaa, poolisiin federaalaa fi kan naannolee dhaaba siyaasaarraa bilisa akka ta'aniif waadaa akka nuuf galanii fi mari'annee turre jedhanis. Waraana bilisummaa Oromoo ilaalchisee miseensonni waboo humna addaa Oromiyaa ta'anii akka hojjetan gaafannee turre. Kanaafis koree ijaaruuf waliigallee irra jiran obbo Daawud. Sababa rakkoo kaampii Ardaayittaa keessatti tureenis loltoonni kaampicha keessaa baqatanii loltuu ABO godinaalee Gujii, Booranaa fi godinaalee Wallaggaatti makaman akka jiran hayyadureen ABO obbo Daawud Ibsaa himan. Hirmaattota waltajjisaa keessaa xiinxalaan siyaasaa fi daayirektarri olaanaan OMN obbo Jawaar Mohaammedis. Isaan tokko turan haalli amma jiru waan nama qaanessuu fi cimsa gufachiisudha. Kanaaf obbo Daawud Ibsaan loltuu dhaabichaa gara kaampiitti akka galchaniif waamicha dhiyeessaniif. Gama mootummaatiinis ta'e gama ABO'tiin wantoonni gaggeeffamaa jiran uummata Oromootiif bu'aa tokkollee akka hin qabne kan kaasan obbo Jawaar. ABO'n kaampii leenjii waraanaa banuun waraana leenjisaa akka jiru mootummaanis loltuu daangaa Somaalee fi Eertiraa irraa kaasuudhaan gara iddoowwan waraanni bilisummaa Oromoo jirutti bobbaasuu isaa himaniiru. Kanaafis qaamoleen lamaan walitti qabachuu dhiisanii nagaaf akka hojjetan gaafatan. Dura ta'an itti aanaa paartii KFO obbo Baqqalaa Garbaa waraana bilisummaa Oromoo yeroo gara kaampiitti deebi'u akka waraana mu'ameetti osoo hin taane kabajaa fi ulfinni barbaachisu kennameef ta'uu akka qabus hubachiisaniiru.
Akka waraana badii dalageetti, akka waraana hattuutti, akka murna saamtootaatti bifa kanaatiin miti. Akka gaachana keenyatti akka eeboo keenyatti akka nama ajjeesee galeetti akka nama injifannoodhaan mana isaatti qeensaatti maatii isaatti deebi'eetu sirnaan deebi'uu qaba. Ajajjisitti bayyaraa kottu yoo ta'u haate morru kutamsa jechuun miti kun hin danda'amu. Nama ulfina isaatiif ka'ee nama kudhan deebisanii iddoo kana jiruun hin danda'amu. Kanaatiif dhaqaniilaa kun walii galte Oromoota irratti walii gale haalli kaleessa ture kana fakkaata har'ammoo kanatu jira. Lolli yoo barbaachise walfaana lolla duun yoo nu bar barbaachisa akkuma kanaatiif bosona kana keessa hin teessu galii saba kee tajaajili jechuu danda'utu nurra jira.
Dabalataanis obbo Baqqalaan ta'iin kanaan dura loltuu ABO irratti raawwatame ammas akka hin raawwatamneef waadaa gallee fiduu qabnas jedhan. Marii araaraa har'aarrattis koreen kutaalee hawaasa garaagaraa keessaa ba'an miseensota 71 of keessaa qabu nageenyi gama lamaaniin akka jiraatuu fi araarri akka bu'uuf hundeeffamee jira. Adda Bilisummaa Oromoos waraannisaa akka kaampii galu waadaa seeneera. Gama mootummaatiinis waraanni raayyaa ittisa biyyaa gara mooraasaatti akka deebi'uu fi nagaan akka bu'u waadaan seenamee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerra.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa saatalaayitiin aalsaatiin sanbataaf dilbata kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen filanne dhiyeessuutti fufna.
Gumii tokkummaa abboota gadaa waamame irratti waliigaltee kibxata dhabe ABO'f ODP gidduutti tolfame ilaalchisuudhaan gabaasaan keenya Galmoo Daawit hoogganoota dhaabota lameeniif uummatarraa yaada fudhachuun gabaasee ture. Akkana jedha.
Gaggeessitoonni paartichaa waanuma kana gaafatamanii mariin kaleessa taasifame kun rakkoo kana akka furu dubbatan obbo Mikaa'el Booran miseensa gumishanii ABO'ti.
Akka amantii keenyaatti akka abdii keenyaatti wanti kun waan uummanni keenya abbootiin gadaa irratti mari'atanii nuunis gargaarsifatanii mootummaas gargaarsifatanii furmaata gochuudhaaf deeman waan ta'eef waan akkasa kanaan duratti nuufi mootummaa gidduutti wal ganuun wal haaluun waan irra geenye boru wajjitti hiiku dhabuun gama mootummaatiin baay'ee nu mudachaa ture suni murtii inni kaleessaa kun akkasumatti danqaa guddaa qabaata jennee yaadna.
Gama ODP irraa hoogganaan damee yaadaa fi quunnamtii uummataa paartichaa obbo Taayyee Dandaa araarri bu'uun nageenya naannoof murteessaadha jedhan.
Mootummaan yaa'u akkuma du'an ibsaa turretti naannoo keenyaaf nageenya akka barbaachisu hin amana. Waan sun akka dhufuufis hin hojjeta. Wal mormuunis yoo barbaachise waa hundi gara nagaatitti deebi'ee gara dhugaatitti deebi'ee karaa saniin qofa akka deemamuu qabu hin amanna. Wanni kaleessa jedhamee tan waa jechuudha. Namuu seera eegee seeraaf seera qofaan socho'uun kallattiin sun amanamuun isaa wanni dubbatame hundumtuu waanuma kanaan wal qabataa jechuudha. Mootummaan waan kana duraanuu waanuma jechaa ture waanuma barbaadus jechuudha.
Obbo Taayyeen dabalanii nageenya buusuudhaaf gama lamaaniin amanamaa ta'uun barbaachisaa ta'uu dubbatanii waa'ee ABO'n waraana bilisummaa Oromootti gaafatamasaa abbootii gadaa fi uummata Oromoottiif kenneera jedhe utuu ifa ta'ee gaariidha jedhan. Gaaffiidhuma kana miseensa gumishanii ABO obbo Mikaa'el Booran gaaffeen ture akkas jedhan.
Murteen kun hiikni isaa waraanni bilisummaa Oromoo jalqabas kan ijaarameef uummata Oromootii fi abbootiin gadaa qoonni isaanii. Inni waraana bilisummaa Oromoo kun maaliifitu rakkoo ta'ee maaliif mootummaatti yaadduu ta'ee maaliif uummata keenya birattis waa'een waraana bilisummaa Oromoo waa'een egeree waraana bilisummaa Oromoo maaliif dhimma jabaa ta'ee kan jedhu kana qoratanii duraanis hin beeku qora caalaatti qoratanii arguu qabu yoo kana arganii mala furmaataa akeekuudhaaf. Karaan salphataa kan jedhurraayi amma isaan kan isaan godhani maalinni gaaffii waraanaa maalinni yaaddoo waraanaa maalinni rakkoon jiru waraana bilisummaa Oromoo wajjin wal qabate kan jedhu qoratanii yaada furmaataa akeeku akkaataa itti waraanni kun akka waliigaltee dhaabaaf mootummaa gidduutti irra gahamee sanatti akkaataa itti dhimmi isaa xumuramu haala mijeessuu jechaadha. Yaaddoo uummanni qabus uummata irraa dhagaanii uummata waliin isa sanas immoo furmaata isaa uummatuma waliin akeekaniitu akka walamantiinis uumamu uummataaf mootummaa gidduuttis dhaaba keenyaaf mootummaa gidduuttis waraana keenyaaf mootummaa gidduuttis walamantiin akka uumamu haala mijeessu rakkoo jirurra dhaabbatanii jechaadha isa kana qoonni isaanii.
Irra deebiidhaan obbo Mikaa'eliin loltoonni adda bilisummaa Oromoo waa'ee waan kana waa'ee marii araaraa kaleessa gaggeeffame kana quba qabu jedhee gaaffeera.
Waraana wajjin mariin gaggeeffame dhimma kanarratti osoo hin taane waliigaltee mootummaa fi dhaaba keenya gidduutti ta'e shaneeraa fi waraana keenyaa fi utuma sun lafa jiruutti yaaddoon uummataa jiraa yaaddoon nageenyaa uummanni keenya qabu. Kan waraanni keenyas quba qabaachaa ture yaaddoon waraanni keenyas qabu agaknya macam tu macam tu sesuatu motumah kan kesa halat juru harumnya mau naram le motumah kuni cahsan agaknya motumah kan hanggam tak kaharumnya sekarang tidak belamun hanggam tak terbuat ani turmata tak ah kan dia diado tu turam tu esii sekarang rasmi mengsuaran mukanya diado gerak-gerak kami orang mukanya ka ummeta tahu saudaranya mereka kan asli segeren sahaja ummeta kan asli itu sahaja ummeta kan abgaccha neta huda undel wali galte kenya kadmo wante esii kun wan harati mare adda face sunkat
Abu Mikael adik beli semua orang mau, mari yang kun rakuk kan apur mata kafir dua kamanu. Darbes melkain sesaat itu si, wan raiga mau kabau le, double ni manajeru. Jiratun ia desaane BOF kenan si, arara busun berbaca satau manajeran. Draga guma galan ekam tito koyo dubbatu, akas jer.
Alam mayorat tiyorat yang disajuru, antabai nama abdi nama toro ajarura. Waligal tela mansani faidan satau koromofra. Waligal te haran ini rugan lafak abate, nunis kas gabiran jerane, baka umbarbanu lola wan tejera umbarbanu me. Nungam filanu benna wan tef, amma filanu timo, nagar anu tujrane, kayu kenya futujrane, garinat fakada.
Gumina butiga dawal labbi ODP fi abawo kana furuf kales korean sin setor batami toko kabundi sani furmata berbadu tijiru gebas radio segala amerika galmodait nairobi
kana gajir tar radio segala amerika saganta fan romoti Misenson bandi muzika afano romo angaficha ka bandi afrankallo giddu kana gara biyatti debiyani simannan taasi samefijira. Simanna kana ratik amota waasa daddaf dinki sifattota arte romo rana mo nargamani turan. Misensota bandi chaf korek indesitu simanna dubbisudan sahidam to gabaste turte.
Bandin afrankallo barakudu sagal jatani lama haju jafjun gursa moti biye bulchun irrati hagga amaturi bradarbun hunde famim. Sena ofin bonun bilisumma ofilelisu tokumman jiraachun afan ofitin imma bahun duda ofin bulufi barnoni orom ofis ni malajichun walgurmesun kapsaoni kara artitin kapso egalan bandi afrankallotin hangaftichi arti oromo turre bilisumma wallesatin ummato oromo saage jiramu alishabbo danditti gitara agarsisun sagale kilolin walle egalin kanafis fakkenya teram
Nada biya chupera, matu bili fatura, milan saranda tera, naburi nain chanjara, orviya yade, dadi nagai sibira.
Welisa Ali Shabbos namota bandi afrankallo hundesani saw ibba siyasatin biya alat bakatani yerot iradan bod garabiya basant debian kessa isatokodam
uri khenya bitufa jatin tie dute iman khie tufa du ma di bereseni khala te buti tene te buti resatin kine de barfine ya da khenya khatu agar te khatu ben ya gon ana bismaile wonta khas hawuso takelen git hawuso mo ta dur musika basint advertisement ti wa tufa wan romo madridi wan go to te hawuso madridi mata khetin ya te baso ulilis na agar te oneti ya ijeti
Yunus Abdullah, Ali Birra, Ismail Muhammad, Muhammad Yusuf, Salah Muhammad, Shantam Shubbisa, Ayub Abu Bakar, Warra Igaf, Lafay Kenya, Sitik Fan, Oromia Jachun, Oromia of Kenani, Bandi Kanakis, Trankesa, Warre Makansani, Eramu. Undestoni Bandi Afrankallo Hedunsani Warigamaniru, Hidamani Kang Garabi Ambat Bakatan. Undestoni fi misensoni Bandi Afrankallo Hangam Lijun Kurfaman, Arti Altok Umad Oromuran Namachisani Oso Addan Hinkunne, Enuma Hangasadarka Adunyati Beksanirum. Kanafis Dr. Kabaja Artist Ali Birra Akafa Kenya Tikasumni Dandamam. Misensoni bandi afrankallo kun garabiyyat akkadebeyani fis kantaisane ummata artidan boarsa qabsusani akkafininsan taisan uwalin uwalargu fijaran korek indesitu kantaan obbo Abdullah Ibrahim
bandin afrankallo so bandi qoboson tayin wahid tichreisa burke eron ganama achreisai burkete garmenni atbisum mormo kun achreisa behe Ifin bandi afrikallo atau tu mana, akhirnya Taiwan karena siasa tu ko, ya tu kaya seperti itu. So lah sebab itu mana working no one tu rasa, mana murasa angkat tak kawan ke, biji kali tu rasa ni amat tersebut ni, all kan amat tersedom, kan amat tersebut sama lagi lah. Ika biji pisang kena walid finnee naannoo Itoophiyaa irraa akka jirte hawaasa isaanii qeerroo ganamaati isaanii amma qeerroon ammaatu warri jettee biyya bilisoomse qeerroo fi qaarree kana hojjetanii akka jirte qabsoo isaan ganama eegalan san ijoollee ammaatu na hojjeta akka wal baraniif yeroo dheeraa irratti dalagaa ture.
Miseensonni baandii Afran Qalloo artistoota bebbeekamoo qofaa osoo hin taane beektonni Oromoo hedduun baandii kana deeggaraa turan waggoota dheeraa booda gara biyyaatti deebi'aniiru. Artistoonni buleeyyiin kunneen simannaa isaaniitiin booda boqotanii gara hojii isaanii itti fufuu muuziqaa shaakalu eegalu. Seenaa bu'uura isaanii sana uummata isaanii biraan anaa dhufu jedhanii biraan ga'uuf karoora qabu. Torban itti aanu akka lakkoofsa Abashaatti amajjii 18 konsertiin Afran Qalloo ni gaggeeffama. Galma Barkumee bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti argamu. Kanarrattis artistoonni Oromoo buleeyyiif dargaggeeyyiin ni hirmaatu. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
Kun saatalaayitii Naayilsaatiin sanbataaf dilbata sa'aatii 2 walakkaadhaa haga sa'aatii 3tti kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophiittaa nutti ceena. Gumee Araaraaf Nageenyaa Kamisa Darbe Yuunivarsiitii Amboo keessatti geggeessame irratti hoogganoonni Adda Bilisummaa Oromoo Paartii Dimokiraatawaa Oromoo korma qalanii nagaa buusuun araaraman. Gumiin abboota gadaa fi haadhota siiqqeen Ambootti qindeeffame kun gumii tokkummaa abboota gadaatiin kibxata darbe kana galma aadaa Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti geggeessame turre irraa kan itti fufe ta'utu dubbatame. Gabaasaan Naakoor Malkaa Kamisa Amboo irraa erga akkana jedha.
Warra mooraa guddicha Amboo Yuunivarsiitiitti mariin Araaraaf Nageenyaa Oromiyaa kan eegale eebba abbootii gadaatiin ture.
Gaaddisa kana gaaddisa dhagaa nuu godhi. Hawwanii galleetu biyya teenya qabbanee jiru nuu godhi. Araara nuu buusi. Dogoggorri reeyoo keessa irratti yaarate ase araara namaa buusa araara nuu buusi.
Konfiransichi qaama araara dheengadda amajjii 14 bara 2011 giddugala aadaa Oromootti adeemsifame ta'uu ibsamee jira. Konfiransii kana irratti qondaaltotni olaanoo paartii lamaanii kan koree teeknikaa, abbootii gadaa, haadholii siinqee, jaarsolii biyyaa, beektotaaf kanneen biroos kan irratti argaman ta'uudha kan himame. Araarri kun kan milkaa'u akka ta'uuf bakka gaggeessitootni paartilee lamaanii jiranitti qalmi kormaas taasifamee jira. Pireezidaantiin Amboo Yuunivarsiitii Dr. Taaddasa Qinaa kaayyoo konfiransichaa akkasitti ibsanii jiru.
Karoora koreen araaraaf dhaabbate baafate akkamiin yaadaan gabbisuun nageenya naannoo Oromiyaa biyya keenyaa haala itti fufiisa qabuun hiikuu dandeenya kan jedhu irratti mari'annee nagaa saba keenyaaf akkasumas biyya keenyaaf deebisnee sirni siyaasa biyyattii karaa nagaan furmaata akka argatu yaada kallattii abbootii dhimmaarraa argachuun kaayyoo ijoo sagantaa guyyaarraati. Kanaaf dogoggora walii lakkaa'uu dhiifnee dogoggora walii waliin kaanee ilaaf ilaaleen mariin asirreessinuun kaayyoo sagantaa eeggata jalqabnee har'a itti jirruuti.
Konfiransichaa Amboo Yuunivarsiitii faana ta'uudhaan kan qopheessan Daayirektarri Justice for All Paastar Daaniil Gabrasillaasee uummatni Oromoo sirna nagaa labsu kan qabu waan ta'eef walitti bu'iinsi hafuu qabaa jedhan. Araarichi bifa aadaan geggeeffamuun isaas kan dinqisiifatamu jedhanii jiru. Obbolootni yeroo wal faana ta'an miidhagu jechuunis ergaa dabarsaniiru.
Baay'ee gammadeera. Rispeekt rikoognishii kennitanii kaalcharii Itoophiyaan. Waggaa 45 caalaa kaalcharii keenyaa namni liidartootni keenyaa rikoognishinii kennamu ture. Hamma ol kaasaa jirtanii galatoomaa qeerroo obbo Jawaar baay'eetti galateeffadha. Oromoon keessummas yoo ta'e eenyus yoo ta'e tolooreetti godhu wajjin jiraachuu hin danda'a. Ani witnessiidha.
Barreessaan koree teeknikaa araara kanaa obbo Jawaar Mohaammed murtoowwan korichi irra ga'e ifa godhanii jiru. Obbo Jawaar ibsa ejjennoo qabxii jaha qabuun haala ittiin walitti dhukaasuun dhaabbatuu fi hidhattoota waboo gara kaampiitti ittiin seensifamu illee addeessanii jiru.
Guyyaa har'aa amantii bariga 2011 irraa eegalee lolli gabalachuu akka dhaabbatu labsamee jiru. Yeah! wahun kabaya sa malu kete si mana mo alan akagam nita sa ero wahun mo kasi kaya mo na kung di kaya kasi mo tumahalan kita dito ng kamiyu oromo bi oromya kesa bekam bi ngam kasi no kasi mo tumati mani wali sa ulan nagani ulan tumagira ang kabaya sa nita ara kabi sa kambi kesa ira si be so kambilen kun dole dole gora ma turira an pagatan tau lam wabon kambilen sa yero si alama jan negin sa kantuka kore tekniga kun hala kabisa nun sa gani rat yero yero kodopi nita misal sa yero yero wala na kaya sa kuhari dali at sa umpati sa at sa garen sila wala kundam ibagni kang wala ta
አራሪች ከመልካ አይከተው ወሶረኩን ቃመለማን ጅዱትልኝ ኒው መመቴ ገረይ 73 ዴሙራ ኮሬ ቴክኒካ ከን መሪሲሱን እራ ኤገማ ሙርቶኒሞ ከኑን መታቲ ጀደን ይጭሩ ኦበጫር ሚሴንሰ ኮሬ ቴክኒካ ከና ከንታን ሼህ ሐጂ ኢብራሂም ቱፋ ወይገልቴን አራራ ሐረ እረጋሚኩን ከንሂዱ ሳንገመቺ ሲተውፊ አከ ሚልካይኒኩን ከዋራ ተውፈሞ ወንተኑራ በርባችሱን ዱማ ኒጎና ጀደን ይጭሩ ጉሚን አቦቲ ገዳ እርገመ ከነስ ፍረቴ እት ፋጀል አንይጀሮ
አቦቲን ገዳ ሃዮኒ በርሲፍቶን ዩኒቨርሲቲ ኦሮሞ ከስ አርገሙፊ ከን ገሲሞ ነጋ ያዳን ሁንዲ ኢሳኒ ኢረት ህርማቹዳን ሰደርካ አርአ ለርሲ ወሊገላ ነገኛ ኦሮሚያ ጀደሙ ከነር ገኔ ገለን ረብክ ይሃገሁ ኤጋ ቀብጥ ይጣን አማ ሬፍ ወልተጅረት ለብሰኔ ካነ ቱምኔ ኡመተከን ነፈደ በርሲኔ ኡመን ኬኛ ሰገሬ ተኮን ኦዶ ሙርሚን ተኩ ኢትቲን ከኢን ዲባ ዲባቲ ከምፉዳቴ ፊ ከን ኢትገመዳ አጅሩ ተሁለ ቀበሰም አረብን ወርግሲሴ ጅራጀቹዳ
ኮንፈረንሲ ከነረት ከን ህርማታቱረን ሀደ ሲንቄ አዴ ሐሊማ አብዱል ቃድር ከንዱፈን ባሌራ ተወዱበተን ይጅሩ አራሪኩን አከሚልካ ወጎቹ ከሰቲ ጌን ሀዶሊ ሲንቄስ ኦላናተው ዱበተን ይጅሩ
ባሲ ተቆሰነ መንጋፈቴን ቁቀም ኦሮሞዳን ተደጋሜ ኢልማን ኦሮሞ ኦሮሞዳ ገረመሌዳን ማሊ ወለጄ ሰንከጀዱዳን ካኔ ቀብሶይነ አራሞቱ ከለሰርምጃ ደንገት ሁደነራን ረብን ገለን ያገው ኮርማራራ ወሪ አምቦ ሀገለቶመኒ ሀገለቶመኒ ኑቆፔስተኒ ትሩኛችብነ አዲስስብነ ወለት አራር ሱዳን ጉያራ ከረ ኦሮሞ ኦሮሞ ለተሮጀ እንደንደበቃ
ወጎተን ድርበንቲ ቱርቲ መንሂዳት ታሲን ሚለ ኢሳ ለማን ከንደብ ደርገጎ ከፍ ያለው ተፈራ ገመይሳቲን ወለት ጉይንሰ ፓርቲ ወል ለማን ግዱት ሞማትሪን ወሬግኒ ሄዱን ከፈ ለሜጅራ አራሪኩን ፊጣን በይንስ አከቀባቱ ጎቹ ፊስ ሆጀ ተሙ ቀባጀ ደጅራ
ዋን እንደደብለ ለምን ሁንዲ ዋን እንደደብ ይጆልን ባየ ዋን ረጥ ይበምተ ዋን ዘፊ ኢንግ ይጆልለ ከንቲን ዴቡ ካም ይጆልለ ከንቲን ዴቡ ታይ አርገባዮ ዋን ይጆልለን ሱሊቲና በማኒ ቲንካ ማይራታኒ ሱሊ አራሪ ኩኒ ካራሰናን ገልማን ጌሲሱ ዮደንዳ ማቴ ቶኮ ሀቀረት ዋኑ እንዳይ ተውቀባ ለመፋጅ አቦቲን ገዳፊ ኡመኒ ኦሮሞ ዋንታ ካና ካቡማት ኢላሌ ቲክሴ አኮጂ ቲሂኩፊ ነመሰረፋታኒ አካ ዳኛት እመከነ ሆጂ ቲክሲሱ ሁምነ ቀባቾ ቀቡጄተኒ ያደጭ
ወልገልቲን ሐረገነመ እረጋሚ ኡመትኒ ኦሮሞ አከህር ድበጋሪ አርገቱ ታሲሳ ከነቲሁፈ ያከተው ፈሞ ኮሪን ቴክኒካ ልርቀመት ከነም ባቹን እራይገማ አኒስ ከንገመኮ ነንጉማቻ ከንጀል ያሞ ደርገጎ ሰምኒናን ሚደጋዳ
አንያከ ቄሮ አምቦቲስ ተወከበረታቲስ ገይኔ ኢላለቱን ገመሁንዳቲን ዋኑ መተኩ ገረነ ጊኛት ከንፊዱ ነኑ ጀደጀዲን ካዩ ቀባ አብዲስ ቀባ ኡመን ኩን ገረፉ ድራቲ ነጋን አርገታ ቢኬኝ ገረ ዲሞክራሲቲ ኢንጨቲ አብዲ ጉዳ ቀብና
ኮንፈረንሲን አራራፍ ነገኛ ኤባንጀል ቀበሚ ጎለበሳ ኤብ አቦቲ ገዳቲን ታስፈመጭራ አንጎስኒ ኦላኖ ፓርቲ ለማኒ ያነ ኢሳኒፍ ቆባይ ወሊን ቆደቹዳን ገለፍንፍኔት ዴቢያን ይጭሩ ገባስ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ናኮር መልካ አምቡራ
ዲዮን ሰገለ አሜሪካ ሰገንታና ፋኖሮሞ ገርገለ ከይሳ ሳለማወለካጀ ከደጋሳ ሰዲት ሳተላይት ናይል ሳቲረት ሰገንታ ሰንበት አብዱል በተደብር ከነራ ሽረትራውታ ሰገንታ ቦሩቲ ወልት ደብና ነጋት ቡላ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
The Voice of America.